You're with SBS Radio.
Olo ye masalonga ole mua pe ona afi ai le vao matua manisi no fuanga ile tu i matua New South Wales ile asona na afi male aso. Na tutuina male faa moe moe e se tangata, po o ni tangata. E tolu se fulu fale ua faa tama i ele mua ile pitunuu o Rapville i saute o le aai o casino. Olo li patia mai ele fui mua le ono o le mua i se tulanga siliatu na matautia. Pe asa so o fatasi le mu le nei, ma se isi mu olo o latalata i le aai o Tenterfield, lea ua ova i le masina e le o mawhai o na tapeina. O le afi i le mu le nei na amata mai i le Busby's Flat, ma ua faita wafe hectare so le vao matua, ma lau whanua, ua liu efuefu ai. Na saunua le ministau o unanga la veai David Elliott e matua maofa, I le a mi o le pu lea o se tangata na te tutuina ma le faa moe moe se afi ma lona i loa le tūlanga la matia e o iai i le saonga le mu e le ngata isi tangata ai o ala tau mea tau tino.
Really is a bastard act if you're going to put your own community at risk. We need to make sure that we come together as a community not only to provide that sort of support to the volunteers and to the communities that are suffering so much, but it is also important for us to ensure that anybody that wants to deliberately put our communities at risk know that they will face the full front of the law.
Na whapena fo'i o na wha'alia le pālimia se tete o New South Wales Premier Gladys Berejiklian lona wha'anoa noa pe a whai o se whaalavelave na tupu ona o se ngā yoinga na whaia ma le whaamoemoe e se tangata po o ni tangata.
I'm just simply horrified and shocked that anyone would think it's smart to deliberately light any of these fires. I hope that's not the case. As you've heard, the terrain's been very difficult to get on the ground to, and once those inquiries are made, I want to issue a very stern warning that the full force of the law will be thrown at anybody who has done anything illegal in relation to these fires.
Le pālimia se tete New South Wales, Premier Gladys Berejiklian. E lata i le toa ono se lau le fuimu o loo tau ma le afi i le afi afi nei. Na wha alia le sui komisina o le fuimu i New South Wales, Rob Rogers, ua amata o naso soo fatasi i le mu le nei, ma se isi mu i le aai o Drake e lata lata i Tenterfield, o le mu le nei ua ova i le masina e le o mawhai o na tapeina le fuimu.
Painstaking work now is going on about going through all of those areas and looking at what structures have been destroyed. It's easy to simply say it's a statistic, but it's someone's life and their property. Everything about them is contained within those properties. So it's important we get that information, but we are accurate when we go to them.
E leo wha amao nia ni reporti o le iei o ne tangata o loo le ilo loa mai pitunu ua a fie ile mūle nei. Peita ina saunua le pāle mia Scott Morrison, e leo iei se isi ua wha amao nia ua maliu mai ile nei whalavelave.
Fortunately, there's been no loss of life, which is something always to be thankful for, but there are remaining very serious threats today for those communities around Casino. It's going to be a very tough day, but know that Australians are with you.
Le pālimia Scott Morrison. I Queensland, olo o malosi e fo'i se isi mū, ma e tasi se fale o se ainga ua whaatama i ele afi i le ai o Laidley i le tu isisi for Brisbane. O le fale tua o iei, olo ono fo'ai le tama itai o Marie Lewis ma lona ainga, ma ana fa'ali e Marie lona fa'afetaia o le fa'asau ina o lona fale.
You just don't expect these things to happen to you, lucky to... still have a house.
Le afi afi nei e lua se fulu male lima mu o loo tau male fui mu i Queensland ai ova i le tolu se fulu mu i New South Wales. O le ripoti ina wha maa popo ina Charlotte Lamb o le SBS News.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.